ushayele melika umhla ukanyiwe sehlulu 50 cent. Ukhona mhla ushayele melika umhla uObama ehlulu makini. Ukhona mhla ushaye bulukwane umhla uJacob Zuma ehlulu Thabo. Ukhona mhla ushaye bulukwane umhla uJacob Zuma ehlulu Thabo. Ukhona mhla ushaye Thekwini umhla uMtshengiseni ethatha zonke. Akhona kwamanje usukele mandulo. Wesikhalo sokhosi siyashisa. Akhona kwamanje usukele mandulo. UJesu bambethele esiphambanweni wafa wavuka emva kwalokho waba inkosi. Noshaka wakhula bemhlukumeza emva kwalokho wabusa waba inkosi. Zuma bamthwesa amacala emva kwalokho waba umongameli. Wonosomnandi abanye babemthuka beshaba kuthandayo awubheke namhlanje. Owayojabula manqayodathina umhlaba exosha thina umkayesa. Owayojabula manqayodathina umhlaba ufa thina umkayesa. Ozipheleli funda zonke
awufele bayazi bona mhlanje namangqamu vele bayazi.
Ozipheleli godi
vele bayazi bona mhlanje namangqamu vele bayazi.
Ozipheleli funda zonke
awufele bayazi
bona mhlanje namangqamu
vele bayazi.
Ozipheleli godi
vele bayazi bona mhlanje namangqamu
Ushinga wethu umasokadane likamkhulu ngonqamonde likagogo ngumphetshele likababa nguthokozane likamangu somnandi ensizweni. Mphathi isikhwili sami ugadi ithwenzi maze ushaye njengamandla ngisikhondla ekhwapheni ngoba ngiyawuhlonipha umthetho. Ndilize imbimbi makoti sidlukudla ziphekwe zimbile zentangane sebhele akwazi ukuthi sipha siyovuthwa kuqala. Iphuma eviweni lakithi ngathi gelekeqe zaqasha iintombi zashaya uNovemba zashaya uGududu zathi mbize wathi uyombiza wawuzwa amathanga okushisa yini kanti. Ngisikhuleka edolweni ngasiyeka ngonceshane phansi ngithwalo lakhuthi ibandla lathi hayi bo ayihlale phansi ibamba umthetho.
Umhla inkosi uShenyi buyisela sengwavuma. Ukhona mhla ushayele nakwaZulu umhla inkosi uShenyi buyisela sengwavuma. Abanye babelikhombe swazini awu inkosi uShenyi yathi phinde ngeke kwenzeke lokho. Ukhona leZimbabwe mhla kukhona ukhetho obathu namanga aluqalwe phansi ukhetho wake wakuzwa phi lokho. Wokancane kancane into ziyojika kulo mhlaba kuyophenduka amatafula. Vele inkosi izalwe emzini odelelekile.
Vele bayazi, namhlanje lamanqamu vele bayazi
osiphele lifunda zo